Ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku by'emmere ekya World Food Program WFP kirabudde nti olubabu lw'ebbugumu mu nsi ne bwe luneeyongeramu diguri emu eya Celsius kyandivaako abantu obukadde 7 okubulwa emmere okwetoolola amawanga 45 gye kikakkalabiza emirimu. WFP kitegeezezza nti embeera y'obudde etabanguse eyongedde okuleeta akasambattuko akebbula ly'emmere, enjala ekiyongera okutigomya abawera nga bwe kizze kirabwako mu miyaga egikubye ensi okuli omuyaga gu Hurricane Melissa mu bizinga by'e Caribbea, omuyaga gu Typhoon Fongwong mu ggwanga lya Philippines, kwosa embuyaga enzibu, amataba n'ebyeya ebitugomezza abawera era ne kitaataaganya n'obulimi n'obulunzi okukkakkana ng'emmere tetuuse ku bagyetaaga. Kino bwe kigattibwako obuvujjirizi obukendedde okuva mu bagabirizi b'obuyambi wamma gwe embeera n'ebijja era nga bangi kitegeerekese boolekedde okusigala nga beerya nkuta naye nga kyetaagisa kaweefube ow'okuteekateeka kw'ossa okwanukulira okusomoza okufaanana bwe kutyo okuvudde ku nkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Richard Cholerton ng'ono nno y'avunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde mu kitongole ki WFP ategeezezza nti embeera eriwo eraga nti wagwana okubaawo ekikolebwa mu bwangu ddala okwetegekera obutyabaga bwe butyo. Agasseeko nti kyeraze lwatu mu biseera ebizze biyita tisinga abaawo okweteekateeka obulungi mu kwetegekera ebibamba bino obulamu bw'abantu butaasibwa ne bafuna engeri gye bawangaalamu ne batafa. Omwaka ogwedde WFP yawaayo obukadde bwa dola z'Amerika 361 eri abantu abasoma mu bukadde 6 okuyita mu nteekateeka yaayo eya yinsuwa ey'ebibamba okwetoolola amawanga 37 mu Africa, ssemazinga wa Asia, amawanga gasangibwa mu bizinga bye Pacifica, Middle East, Latin America n'ebizinga ebya Caribbean.